ebintu byasobedde mwekeyo ekintu mukwano gwe kiyina amaanyi so tekifunirwa tritimenti bakwekazanda bekabaka posirifiti mikwano gyebiro bino nze kyankuyitiisa gino gya bibi yabivuddemu asinga nze kale yali amaze ebbanga ngebyo ebyalaafu nabiwere wange nyevumbe kyenawudde okuganza omuntu oneyeeyisanga kakiiti bipingizo nyiganyiga nkamase nzize ku kyagi ndifa yamaze okkeewa laafu ze banyigamuloofu ebyo byaggwawo ensaluma zibuseewo kati bipingi tezimala bbanga bali ku furasingi ngeri ya simu kwegaziwa nti olw'okuba judisi walinyigeri aleedyo leku basole bipingi zimazemu n'amaanyi kandeke kanyige kulya leki mbyese babipinzeko mumala w'enkumye bintu mbitaddeko olw'oku nkumule bino mbijje mu fyuzi wambaka wamma neetaaze soli kwepowa
Simba se muna maji kadeke kanyige kuri ya redi biese.